like I got the recipe.
Tabasamu halinishi usoni, nikisikia jina lako. Tunu hunijiaga moyoni, nisikiapo harufu yako. Kisiwa chenye amani na huru, asili na desturi sipote. Kulinda mazingira twashukuru, afya njema kwetu itawale kote. Hatuna ubaguzi wa dini wala rangi, yeah. Bahari ya asili na wengi samaki, yeah. Hatuna ubaguzi wa dini wala rangi, yeah, yeah. Uoto wa asili jozani na ngezi, yeah, yeah. Unapendeza Zanzibar, nakupenda sana Zanzibar. Unapendeza Zanzibar, tunawakaribisha Zanzibar. Ibariki yetu
Zanzibar,
dumisha upendo wetu
Zanzibar,
ulinde umoja wetu
Zanzibar.
I love you Zanzibar. Mungu ibariki yetu
Zanzibar,
dumisha umoja wetu
Zanzibar,
ulinde upendo wetu
Zanzibar.
I love you Zanzibar. Afrika Mashariki nzima, TV yenye rangi imeanzia Zanzibar. Uza wa karafuu yenye ladha ya kunukia imetokea Zanzibar. Forodhani mji mkongwe, Baitul Jaib, na visima vikongwe na mahandaki ya kihistoria. Forodhani mji mkongwe, na visima vikongwe. Asili na wengi samaki, yeah. Hatuna ubaguzi wa dini wala rangi, hey, yeah. Uoto wa asili jozani na ngezi, yeah. Unapendeza Zanzibar, nakupenda sana Zanzibar. Unapendeza Zanzibar, tunawakaribisha Zanzibar. Ibariki yetu
Zanzibar,
dumisha upendo wetu
Zanzibar,
ulinde umoja wetu
Zanzibar.
I love you Zanzibar. Mungu ibariki yetu
Zanzibar,
dumisha umoja wetu
Zanzibar,
ulinde upendo wetu
Zanzibar.
I love you Zanzibar. Unapendeza Zanzibar, nakupenda sana Zanzibar. Unapendeza Zanzibar, tunawakaribisha Zanzibar.